nafia kala duna amigo te apega mi entetena. Yeah, ipu utala musha ingo mabese nyemposha. Nina nafia kala duna amigo te apega mi entetena. Yeah, ipu utala musha ingo mabese nyemposha. Ola tongola mkula tongola
ola tongola
mkwa wankatanesi ola tongola uo wantumelemo
ola tongola uo wantumelemo
ola tongola mkula tongola
ola tongola mkwa wankatanesi
ola tongola uo wantumelemo
ola tongola uo wantumelemo
ola tongola mkula
Namhlanje bangani bami ngiphethe umthandeni isikhova ngokuseqopheni eliphezulu. Lo mfana ke ngifuna enze noma ngabe yini kuba ubunapha napha ngoba unelungelo lokuthi eshaye ngogqomo odle.
Ngiqosha ngenkani yakithi. Yeah, go monyomo zange ningo monyomo. Eyaye tenga. Yeah, go monyomo zange nenka. Ngiqosha ngenkani yakithi. Yeah, I'm on your moves, I'm getting on your moves. I'm getting on your moves, I'm getting on your moves. I'm getting on your moves, I'm
getting on your moves. I'm getting on your moves, I'm getting on your moves. Ngosha ngengani agiti
Ngeago monyo moza ingeni Ngo monyo
moza Ngeagiti ngayi
Ngeago monyo moza ingeni kaya
Ngosha ngengani agiti
Ngeago monyo moza ingeni Ngo monyo moza
Ngeagiti
ngayi Ngeago monyo moza ingeni kaya
Ngosha ngengani agiti Yeah, I'm on your mouth, I ain't getting on your mouth.
Hey, where my job? Nezala, Niagoba, Niagoba. It's for me, sweat, Bafana, and this, and it was Zanla. Yandis, Bafana, and it was Arins, all Molumbis, a veil, and Pagil, and Majani, and me as we go. Ujo Muyai, Ningam Pushi, Mugayam Bellami, Musan, who push a man. It is still in a march. In Pataka, two later, which I'm going to have a half of Baba and what I'm no Baba Balashi. Who's in Ganak Petting a four, a five, a six, Baba Bongana Balashi, and Milanganaba? Who are trying to rely on Baba Mano Dennis, who's going to send down? Alapu Piria and Yamash, he's a tomb, one more fish and shadows. Wimboos, Baba Mano, yes, I'll see you square Wimboos. Well, I pose in this, I pay my bed in this. If all I got is a Albona, my eyes. Milanum Tabuzi is when Babu and Machang and Zotola Machang have only left a shabu pulling to me in a Sisha Yamkawa to sing a night of what has been known with his own room. Oh, how we go with Tikan and Dota. Ushama Kesha would tell. How nine or cut away Zikata. The Lord Raja Kuzuko. And then a lap, Sinsu, a Puma Lapa, a Maketa. In the baby of Mamba, I mean, I said, Sula Matefa. It's not best metal for me in your initiation. You shall need a tennis, I told you, I check his other book, and I must stand by that patient. You follow Pilgan, and then I love for them better than you should have put up on a
house. Get out of my way, man.
Ay, Mosanukum for Moon, Mosanukum Kong and his hand, Mosanukum Babu. They play a report to the keeper and a piggy, Mosanukum Prince. Bushum coating on the scattering on Shama Jonathan, 17 and 14, exactly to the Malaka. They have put a little of a little of it.
But Javan is full of my name, to full of Tanga, the motion to dream was soon the way to cook.
Milan Havaraka, Yakubu, and Shannon Kalaka, but in condition of Lombo, to Avantana. Our love is not about a Shila German. I shut up a few to Ivan Zonda. Kwashalalangana upapa pelu bizu lwanyala sukashaza weche kusize 10 inde nuwibu eh we mato itela lifiki lungi nyawo kumuntu nyawo lithola kumuntu hey kumuntu ngala ngasenda mina ngaqonya amashingane ngincane bheka namhlanje ishinga lifuna amalobolo kimi ngenkani ingane yakhe yazi nokuthi injani yazi wayimina lo ungabe nenkomo mpho wami ngabe ngiyakulobolela Dunutu, Nizlai Flatterland, and Kokonza, one for once, and he's of joking Japan, and everybody from Tetum Dalika. Put all Faraje, your father. And over the Union is a general several in Tiba. The seafood best three children at his unions of Tolama, Marseille, Shalan Staffo, of 1200. Then I'm to ever, when is a teacher to let off the foot. When to ever. Hoopoo, hoopoo, what pressure? We are here, you know, my woman, for she's a man to say so, Abanjo, coaching. Oh, Tim Pupena, Zibong, and Robert Fella, and I bong Eloel. The Puli can't in any yaw. Sit off to Sasso along the Wunga de Ma, as I call away. Muko, Tonga, and Waja. Who speaks to my fishy? In Shagaye, Luma Shaga is there. No Lomonian is I open to Gilanga to Akula and Flow Job. It was the Rashama, Masham, to Manda, and to Mason Chia. Who feel the Masurin from the Baba and Possum and to Shishili. Who nizwile ngendaba kuthiwa wena nombili anentombi yebandla wambutshela abantu ukuthi mna ngiphethe isithobo ngaphambili aye ye kungasithungezici phela mafowethu hawu namba ngiyikhethelanga ukuthi ngishaye nganohlehla phezenangaphakwa engiwuphethe lapha ebhukweni ye uthi ngiyakuhlambalaza ma ngikutshela ezidlangalaleni phambi kwabantu ukuthi mgodi uyabhimba uyanyanyisa hhayi sengizokuhlebela-ke manje ngithi mgodi uyabhimba uyanyanyisa ubonakalo somfoma njengathi uzugoloko kuze wena wena uyabhimba uyanyanyisa ngithi wozana wozana inzongcolombisi mfakile ma omunye athatha kunopelepele nje okwami lokhu nothatha okunoshukela nje okwami lokhu sicova FM siyabanyanya sawubona
hi re how are you I like to pass this message to the
listeners kulumisa izulu anguzwa usebalekile kwisicova sabafona ngisho amafutukezi sicova FM siyabanyanya sicova FM siyabanyanya sawubona
hello ekhuluma nosanyola lapha mbono wami phansi lezimbabwe
yebo
ekhuluma nogqokamelo sengizwile mgalaphalibhamu yakhe emnandi yashaya
yebo siyabonga 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 sicova FM sicova FM siyabanyanya isicova siyabanyanya ligama enceke ihora elibaluleke kakhulu sicova FM siyawubona
yabo sawubona msakazi usentuzo malakhona kulilethi manje kulilethi msakazi wami
siyabonga bhuti wami siyabonga bhuti wami uhlelo siyabanyanya unyanyiswa ubani ubani umfowethu ubani wena
uncle gubu lelikhuluma naye lomsakazi
yanyanyiso
ngiyazodrayiva ama-pantry
hawu
odrayiva bama-truck ma-drive shit
hawu
late manyanya udu
hey mamadoda hey uncle ubhobhuke laphana entuzuma uthi unyanyiso odrayiva bama-truck entry ubanyanya udu hayi bafowethu anidrayive kahle ukwatile ubhobhu la okay 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 asihlabele phambili kwenakele kulilethi isikhathi idliwe yinja isikova FM sawubona isikova FM sawubona
eshef sasazi ngithi msasazi cela ungayisa lowo angakithi onuka la 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 la
hawu hawu baseni ma okay kulungile ya isikova FM uhlelo siyabanyanya isikova FM uhlelo siyabanyanya sihlabela phambili isikhathi sidliwe yinja isikova FM sawubona
ninjani msasazi ngelolo umfokamponzi umile
nyanya sizo
bengicela ukunyanyiswa nayi nayi lento ukuba ngike angami nje ngabe nje into engathintwa sidalo kodwa ngoba iyanginyanyisa lento nyinyinyinyinyile nayi lento bathi nqama nqama lena
ithinto
engathuleki nje ukube kuyangami nje into engabe ngithule nje kuyo
hawu kanti banjani abalaleli besikhova madoda bayabhoka hhayi kodwa uqinisile-ke lo qinisile lona heyi iyanyanyisa iyanginyanya intshebe yayo ingathi ngaze ngiyithela ispiriti ngiyishise kunjalo kunjalo wena kusawubuya kushitshe futhi ngiphuma kwazulu ematyuba emdlejeni isigodla ngichathwe khona mdela ngisegola igola amadoda ngafika ngisenjinelwa ngamatokola namanje ngisawulindile sowena ngathi njalo ngamaholidi ngiyehla ngiyokwenza ububi ngapha ngakithi emdlejeni nawe uhambe obenza ngakini ububi hawu usukoli madoda awuyeka bona ashila tenete kwatena
Yeah.